ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane ngiyabonga mama ngokungithethe emhlane ngiyabonga mama wangifundisa kuhle emhlabeni ukuze nami ngilile wanzana uwedwa emhlabeni ngaleso sikhathi kwakungekho ngisho udote Obuhlungu kakhulu ukuthi umama wasemane uNkulunkulu wamizi azulwini Ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane Ngiyabonga mama ngokungithethe emhlane Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle emhlabeni ukuze nami ngilile Into engixakayo emhlabeni ukuthi mama mangeke ngabize igama lakho Into zami zonke zenziwe Mama uyazi ukuthi emhlabeni wazali qawe Inkosi yomaskandi bebele Abantu mabangibona la ngaphandle bathi yakwini Abanye bathi ladlindile Mama kusekuncane ngisakwenzile emhlabeni okhulu ngisazokwenza ngegama lakho Oh baba wethu osemazulwini mpela Ngiyabonga mama ngokungikhulisa kahle Ngiyabonga mama ngokungiphatha kahle semncane Ngiyabonga mama ngokungithethe emhlane Ngiyabonga mama wangifundisa kuhle emhlabeni ukuze nami